security anymore.
Eko music
ina huyu musika na tazima na for a long time now. Mudu mafela basi batini nene kontolola. Penati kapita bamaleko enda bantu bango pwene kachabe ise. Peina wakati wati sonjele mumaketani. Kalije mulo mumbwe kumbuya kwa maketani. If only you knew, if only you knew. Sembese mwane kumbwa Semunga pili ve Nikakamba na manje nikalimu friendi zoni. If only you knew,
if only you knew.
Sembese mwane kumbwa Semunga ni pili ve Nikacheza na manje nikalimu friendi zoni. Still in a different song. Kelo kakaena Kama nikumbu kachabei kazanda. Oh what a shame. Mafela bamaona monga nene nikontulula tawa. Vintu vika nkala sawa. Kabwela kule hine vika balansa kataba. Zaka songsezi ni mankala nipandili ya nai.
If only you knew,
if only you knew. Sembese mwane kumbwa Semunga pilive Nikakamba na manje nikalimu friendi zoni.
If only you knew,
if only you knew. Sembese mwane kumbwa Semunga ni pilive Nikacheza na manje nikalimu friendi zoni.
Still in a different song.
Sembese mwane kumbwa Semunga pilive Nikakamba na manje nikalimu friendi zoni.
If only you knew,
if only you knew. Sembese mwane kumbwa Semunga ni pilive Nikacheza na manje nikalimu friendi zoni.
Still in a different song.
EcoMusicBlog.com